studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare sappo e joyi lewru me yemedo e mayru jam sappo e jago yende jabirima silima chapande nay e joyi der maison de la presse Bamako do jottino no do kabaruji du yumoro e gal kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto boggi jamde to se grabon compétitif de colonel Oumar Abbas Oumar e holli tan wede kanyul lami fedde makko de yonki makko harbama kenya nokku noddirteɗo gawo tagal ko majjernde wad nokku noddirteɗo kayso sukaɓe taton keddile hen wattu jona fedde Amnesty International de wiyan haaja la mali o waɗa do hen konjali faame yalla heɓe goni caggal ɗiɗo bonandaji le yontere wotere yimɓele ɓe ñaw noddirteɗo coronavirus ya e muɗan ɓuuri yimɓele temedoron ley leydi meɗen ndi hoɗo laati sababu muɗum sababu ko couvre feu itta ley leydi meɗen ndi kona o gara famtade ɗum e journal ngal iwon sebbe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗande ndi bisimilla moɗon e heɗade kanko colonel Oumar Abbas Oumar holli tan wiyede kenya nokku noddirteɗo gawo toon yonki makko harba miccitiɗen wiide du kanko laami fedde neɗɗo noddirta mokka le nokku noddirteɗo gawo le on ɗo wattu fuu ɗum woni arme mo jamar nde fuu han tawede le hen ko wiyafaɓe jakkidal ko guɓe noddirtoɗo semaɗe cakkiɓe toon wajiɓe tan sina ɓe birfito gawo ñalawma hande ɓe birfitiki toon du no hollitira wiide Aminata Diallo
to gawo to ɓatti ɓe neɗɗo kippaɗo so wara o kañi e daraniɓe tongode kawral kañi e deƴere nde donkiyo paamuɗum e ley wi yimɓe wonɓe ton ɓe colonel Oumar Abbas Oumar hippama e mobel muɗum warama dende Alba Diaban Dia e ley bonano oɗum gardikol makko barmi e ley wi yimɓe hewɓe dunke gollal ngal goru wargoru ana wawi latade e tiiɗalla tongode deƴere nde o bonano waɗi wakkati guɓal tataɓal haɓɓitiɓe heeɗintinaɓe kandi gawuto coordination mouvement de la Zawad Salike nagol ɓe haɓɓitiɓe e gendikiɗalni sima ana darda laamu o ƴewta golleji ɓe haɓɓitiɓe kañi e wiyanoɓe ɗum en fano ɓe mbawi nattirede e gollirɗe mabɓe ɗum wona joni tan kaɓɓitiɗo mok ware jeena lewru septembre 2018 nde Salim Uddu Bekkin kanko woni ko manan sima e ɗeggugal mokko ngal tombaktutu o warama kanko ɗum e mobile makko ngol wargol hawri e duuɓi joyeɓo ko tongode wartirore jang e deƴere signa e leydi 15 mai 2015.
Heɓe gadi oɗo bonanda jabade golɗo landol yafa fe non yoga e honjotoɓe kay kollitiri wiide ka wattu jono ko heewi e jamar nde ka fu sappiki nodditirtoɓe jadinkoɓe wonɓe ley sahal leydi meɗen ndi ɓeɗo honjotoɓe kollitiri ɗum wawi latade sababu du so golleji DDR ɗi caara caggal keɗemo kanko noddirteɗo Souleymane Drabo yo goto e bindano le journal ngal ɓeno danno essor ngal komo sifirdo hen do faccitago Aminata Diallo.
Est-ce que ça a un lien
avec ɗum wonde e yimɓe guɓal tataɓal heeɗintinaɓe wonɓe gawoɓe e hanoɓe yaade kiidal ɓe eɗen kani ƴewde alhaali godiɗo jonin ɗo panɗinen tiiɗallaji ɗi ana wawi tawede bandi jaku ana e les raison gawo o neɗɗo fuu wala ko wawi wiide hen wakkati joni o ka wonko mbawɗen hollitinde ɗum woni sababuji ɗi golleji gonɗi e rafi ndenagu e les région ngaji sahilguel ɗi ko mbawɗen wiide hen tan ɓe hooreɓe guɓe ana e guɓal makko ngal nden ana wawi latade ɓe yimɓe terroriste en ana gollida ɓe guɓe gonɗe e sahilguel ɗe ɓeɓe mbawi latade gollidinɓe e tilokka sen ɓe natta ɓen ɗum guɓe haɓɓitiɓe bawɗe latade gaño haɓɓitiɓe mani
sakiraɓe ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓude ɗum dostati amen whatsappo ɗum woni numéro goto mumin kalanto on toon ñande fuuro so ɓami faw mbindi studio Tamani fewde oɗo numéro tan kala kabaruji amen ɗi fo on keɓan toon hollitidi wi numéro mere mere odo au moins 37 321 numéro amen wiyamo fedde nde noddita Amnesty International wattu joni ɓeɓe kaja honjogol waɗere les région kay o caggal ko bonanda ɗi gadduno toon so sukaɓe ko yatta toon keddi le hen Aminata Diallo.
Min konnoto ɗi golleji bonɗi ƴaɓɓitiɗi laatiɗi sababu mayde yimɓe taton kañi e yimɓe hewɓe barmuɓe to kayi to no mbiri Ousmane Diallo darto andare Afrique de l'Ouest to Amnesty International ONG daraniɗo haɓade hakkeji yimɓe ana darda laamu koɓe mali ɓe gaɗa lugagol fa paama no ɗum waɗiri elen ɗum wawi laaɓirde fa waɓɓe ɗi golleji nangue Amnesty holliti hooreɓe ɗi golleji bonɗi ana kani jokkede juge e procès ngaji mawɗi o timmore majjunɗo ONG o ana darda laamu ko ɓe ƴewta golleji hono haɓɓitiɓe daraniɓe ndenagu ɓe mbawi ɓeydorade faɗi golleji bondireji gota so kawrite ana gaɗa miccintinde tan jamma altinere sappo e goho warde sappo e ɗiɗi lewru mai policier wari suka goto ana wonno e mudu kanko policier o walano e golle caggal ngol waru hoore majali gaɗi mettuɗi sannen laatiɗi sababu mayde yimɓe ɗiɗan woɓɓe e ley gendi ndi gouvernement ana wondi e wadde immadaraji fa laɓɓina saabe huɗum ɓe mbara e muɗum
ɗum woni kambe golloobe sur doctorore hôpital ngal noddata ponger wonde leleedi meden di holli tan wer ko biibe ngada murtere mabbe de le altinere warore de ko wattu jono be jaltiti le de do murtere sabi de kala ko be kan yobede ko fuuli tawe dum fuddi yobede ilale alkamisar jabbinonde halaji mabbe diibe no non be biiri du so ni ko be dewata lamu o ko fu yoba kata le ko warta ko be ngaram be jaltina do hen dati goddi kasere kedde mo kanko noddirte do fusene kulbole yo gote secrétaire général fed de sagon tonde golloobe le doctorore hôpital ponger ngal ko ma sifi do hen do facci tan Aminata Diallo
la grand personnel au chef du
pont murtere gollo e ponger an yaha e sababu to be yogaje hono taadugol beedugol joddi wadobe garde no fota lewru kanyi alhadi godudo joni no nokkuje yogaje gollirde leddo sud dogo to rondu uddama hono nokkure oppirde de kanyi do reanimation wattano ika fu yimbe be covid 19 woni mudun be ton chawroto dum jogi kutteje yimbe be ngala covid 19 be ngana selube beedun ko beede hono dogo to be sawrobe nyaa covid 19 woni mudun be jobaka illa puddi gollal mudun en covid 19 ngal joddi ndi fuddi wadede kenyan hande dun min jokkan kewde no dum worri fa no joddi ni yottori fuf
voilà les activités aussi de paiement
non worri nyawno dirte do coronavirus o nyalawma hande wiyama yimbe la noga e jaddama o do nyaw yiya e mudun nyawbe du ko yaata sappo en jeno ma chantanama wala fukkidde le hen nyalawma hande o le majjun be bi hi don le region kuli korofa jotto yada segu kanya sigaso gawo fa yotto do bomako do fu nyaw wana wonde lañude wattu juuno ko yaata yimbe le temere jettom en jagoyom kanyi en o do nyaw yiya e mudun le leedi me den di fe mangal mudum samtana be du yimbe le temere nayo e chapande jeyom en jeyom yimbe le heddibe le hembe yimbe le chapande nayom en jagoyom honna da hani bodundade maski ngawel kan ngili rente dum e o do nyaw ngare kede ko studio tamani wonde waddoni imma daraji
studio tamani
hodum woni sababu wattugol gafake madu maski wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e ley nokkuje jama ana jeya e seriyaji di mali sakiti wadde fa haba e nyaw biyetedo coronavirus jonnon ko saabi on don seriye ne ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi faiso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moobo nyaw o ndenno sabim bina saka gol mokko dum e ley meden ndenno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden kani yamminorade o do gafake madu masike do nafa men en fu e ley on don alhali homo fu ana hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede yoga e tindini fa andon hono gafake o ma masike o wattirte tinno don gatto mo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon cele memde gattudo gafake neddo kala memdo masike gattado hono bamude mo fa lonamo fu o lota juude makko fa laaba e sabunde o fa bitoro neban biyeteda hidro alcoolique mbaale ka e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law ciagal ittegol majji alla rem wadda cellal
ciagal ko noddirta couvre feu dun italie leedi meden di hulita le der yonter tanko buri yimbe le tem dron kanyi o do nyaw ya e mudde nyalaw ma handeno sababu ittugol couvre feu o lati sababu mudun na wobbe andambe kabaru ge nyaw kay kolliti wona dun sabi de sa de ko hewe nyimali ko fu kolaki yalla nyaw wona wodi wobbe anton du ndewa on datin biya de nyalo mo hande o Aminata Diallo
e region ngaji urdi tampude o nyaw woni mopti bamako kulikoro e tambaktu beedagol yimbe nyawbe na hollita e leewi dunke e andangal rafi tabagol laawi dentori dokkaade di e leewi virologue mayga golleji di boode nyane fuudi ana sababu mudum urtu ngoji lawruji kany e mahideji ana wadi so beedi raabgol o nyaw beedagol be yimbe kan nyane fana beedo dogotoroje chawdirde de holliti wiide be beedan kaaki ewirde di e nokkuje dogotoroje de fa yimbe jogibe o nyaw baawa andede e leewi Dr Adama Dikko kanko woni horeje nokkure do be nyaw e covid 19 goni holliti wiide fami gona hani beedeje e nokkuje to kawrute goni gerengaji legalleji fa yottaade gollirde holliti wiide wattugol juude alislamu en e gal gollal kanyi e yimbe politique ana baabi wallude famingol yimbe galle ben no baabi jabude o nyaw ana wodi
studio tamani yo fa ballamu leede swet Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
fikiraaɓe jurniyeɗen ƴeeloɗine ley région ngaji meɗen to en puɗɗira nokkuno dirteɗo an songo ley gelnel mabɓe gel ɗo dirtono barra wiyama sukaɓe jokkol wonɓe toɓɓe ana gondi wadde ni ummatareji misideji gondi ley oɗo nokku eɓe gondi hokku tan satallaji hono lewru ramadan ndu worwi fa ɓe ƴeelon kani tefirade ko nayni bangal laaɓa garantiminireɗo kayiɗo ɗon uddirten journal ngal dusolaɗo jaaɓi holitinde wiide to kayito caggal ko majiriji ɗi gadduno to so ɗi cumoye suuduɗo kanko kumandawo o gollata ɗo jaati wattu joni wiyama jaam e deƴere wartille ngal luure nde caggal ko laamu koɓɓe jeeyi to so jiide haalanane fayotto jottinoɓe kabaruji wonɓe toɓɓe le majjol ndu kanko ministre kumiɗo kabaru ndenago le leydi meɗi ndi wihi dabareji ɗi fof garata fiyede dow hen fa faame yallah hoɗo waɗi ɗiɗo sababuji hoɗo laati sababu ɗiɗo basiji ley oɗo nokku kikiɗande dow kabaruji meɗen ɗimin jooti on sanneɗo mbawɗon tawe le malifa e maggal muɗum fa nde fat jee e fe no kono andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam .